shati ananga kambini. Adui bado anajipanga na mimi. Na siko na nguvu ya soda na mimi. Wakileta visa na wachinja bari. Ukinua kidogo, tell me I like that. Come on, I'm a yamuogo, tell me I like that.
Pepea angani kashuka. Staki kukuuza kama mangi kwa duka. Enda no mini muhani uto ni choka.
Ukinua kidogo, tell me I like that. Come on amenya muoko, tell me I like that. Come on, I'm a young woman. Tell me I like that.